studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Altinere noga e jetti lewru septembre jena yamde jabirima silimaji sappo e joyi les maisons de la presse bamako jottino no do kabaruji du yumor way galo kanko no dirtet muktar wano kanko no horeje ministre be wottu jono kenyo o juddinama le o do nokku yo ministre kiddo kumindo hakkudo male leedi e do goddo mo hani wadde ko yaat lebbi sappo jetti le o do laamu wottu jono jabarnde fuan ewti yalla hono sidiya o watta fa itta jukko e be fewde leedi malindi de tekiti yonternde majjer wadi do bomoko do faabe kolla metti mabbe hono bonandaaji ngatteede wakkati fu fewde roobe caggal ko kanko sidiki jabaate o wiyama o gollino ko boni fewde suko debbo mo wonduno woteji nokku no dirteedo patrona wattu jono wiyam president keso o wotnama tolle on do wattu fu kanko kiddo gondo to holitiro jabanay di do o golleji di wonno sembe kabaruji dum jogini on do betande di bismillah modon e hadade kanko muktar wano hono woni horeje ministre en keso leedi meden di yo ministre kiddo dokumindo hakkunde mali eleede le godde wotto jonomo hani wadde len ko yaat lebbi sappo e jetti tagal ko monoma ko jamare de fu hakkilaji mudde jaari to sidiya woto bi nobe sina dum woni premier ministre wadde civil wotto jono jukkoyde imminte fewde leedi mali linan hono dum wori fa kebe famtare kedden ali sisi
kanko ministre kiddo kumani no do kabaruji hakkunde leedi mali eleede wadde le lamu amadou tumani touré bande 2004 wade 2009 woni ngadaado premier ministre laamu hakkunero du mako anawara chapan jeego en nay moktar wan woni chubado kenyi subagol mako hono premier ministre anawadamo neddo tato bare jogido sembe le leedi malini chagal horejo laamu hakkunero ba ndaw kay lonto toro dum colonel asimi goita ba yimbel dido juinama do laamu aljumare bettine ba mako dum neddo kala hali andando hono laamu leedi mali wordi jogido andal wonno kannodo subere hono premier ministre fa jottina leedi mali holliti wiide tay ko tobe yogabe leru ngaji seeda fade mako subede o wada premier ministre subagol odo civil fa lato premier ministre wonno gotel e ko fedde cdao nardino leedi mali so jiddo jukkoje ngadaade fewde mako immine fedde cdao ne nare kasendu talkuru noddirtende charte de la transition holle yimbe o nare kasen fedde cnsp ne du hele horebe fedde noddirtende comité national pour le salut du peuple holliti anniya mudden helde fedde ne ngako du wonno fu fedde mabbe ne wawano futtinere do so tawi yimbel kambe daranade laamu hakkunero o fu suba kan tagal subagol horejo laamu hakkunero lonto todo dum kay premier ministre ju inde gouvernement kay conseil national de transition d'artoro darnde assemblée nationale heddi ko woni bangal yopitigol yimbe nangabe civil et militaire kati ila sapo jetti lewru utu bettindu horebe fedde cnsp be studio tamani noddi fu jaba jabaade landongol micito de wi cdao anabami jukkoje fewre leedi mali fa hande do mi gondo
wattu jono ko domtira ko innaayiri bangal denaagu fa yottu kabaru jande no laamo han yurfitiraade le nokkule de fur non yogay tekkito tobe ka kolitiri wiide wattu jono dum won laamo ko be hebbe domtira o do golle ko yaawi kedde mo ko kono dite mamadou juwara o yo omo andam be hono kabaru dido golleji wodi sanne ko mo sifi do hen do faccitango ali sisi
ibe leedi mali ko jodi so ana doma fa laamu hakkunere o wada be kulliti dum le bato ngaddo do laamu hakkunere o le hakkune golleji di o yidi laamu hakkunere o beeda imadraji mu ana habude rafinde naagu gondo do leedi mali ndi e mangal mudu fu yirude margal lobbal etture dati baytoji dewte sariyaji di leedi mali ndi jodi de mundi daydaade dundu landinde woteji juinde horojo leedi keso e subade député assemblée nationale kay wartirde gollidi laamu nokulle fu do leedi mali ndi e mangal mudu di woni laawi mawdi di premier ministre keso chubado hani hinnade ko min jidi tan woni leedi mali ndi mu intine fa gasa be joddobe kalda e mo fu yalla dayen ko be kawrido mudu sabi le kawral tan yirwere leedi waawi hebede min jibbe kase ndu fa leedi mali hakkune mu kay leede wadde wartan wordi noni
di do kabaruji fodo ba hebu do facebook kanye kon twitter sijo tamani ni tekiti yonternde majer wadi do bomako do rewbe le be ko fana mudu fa be jewa yalla wattu jono be mi yalla hono sari yawul ko hani nyangude worbe le ngado be bonandaji fewde rewbe goldo sari yawul hani bamtirede ko yawi be ngadi de do majer tiagal ko kanko no dirtel sidiki jabate njimo inde andite le leedi meden de golli o do golle ko kedda mo kanko maitre na jia bo wule o yo goto e avocat en be ko mo sifi do hen do fottitango ali sisi
c'est un signal fort
wa tango mawdu fewde sari ya do leedi malidi homo fu ana andi rewbe le leedi malidi ana tampi kina sari ya leydi ni daro darni mo oro andi le fina tawa leydi mali debbo hana waytaade sabi ko halta fu nanataaki homo fu ana andi wiide won tordaaji gaddateedi fewde e maɗɗe leydi mali homo fu ana jaɓi wiide debbo ana hani jaɓude ko waɗa fu ko hana heɗeede ko waɗa bangal torda fu hala mo hana haaleede jaati sako naɓe sariya ɗum e hunde ko ƴaɓɓiti sabi ko heewi hen fu a tawan galle to o woni to woni nardo mo o deƴƴino do kuteeje gaɗaɗe fewde e makko yonki makko ana wawi heddade hen ɗum omo wawi wartade omo wawi takkede bangge iwde yimɓe ɗum gam komin tawki ana heɓa wattu joni woni sariya ana wondi wadde immadara mawɗo bangal muɗum juge en fa heewi ana wondi wadde lugagoji mbiɗen pawi gikke amen wiide lugagoji gonduɗi waɗeɗe ɗi dañ en ko laati
wattu jona fedde nde noddirte patron a wonde le leydi meɗen ndi holli tama wiyeede wotteji mabɓe ɗi caggal ko wiyaɗi botineko ɗi gaɗi kanko ɗo noddirteɗo Amadou ɓurɗo anditirede Diaƴa Sankare o kanko hawi le ɗiɗo wotteji ɗum le noga e jeegom lewru septembre ƴaɓɓinondu le on ɗo wattu fu oɗo noddirteɗo Mamadou Sinsi Kulbali yo goto e ɗum woni laamiɗo ndeɗo fedde anniɗo dartude wattu jonoɗo hoore wa ko holliti wiide jaɓanayi ɗiɗo golle sabide le jonte warojoɗe ɗum hanno wadde Ali Sisi
kanko Amadou mbiyeteɗo Diaƴa woni laatiɗo hoorejo fedde noddirtende conseil national du patronat subagol makko fa o laato hoorejo neɗo fedde asawere noga e jeego lewru septembre ndu waɗi le bolol saabi wala fu yamiroore mo ɓe keeɓi faɓe naata le sundu secrétaire général fedde ne banti wote kannoɗo ju'inde hoorejo fedde ne noga e nayyi lewru septembre ɓettinu holliti wiide golle kanɗo ardade wote o landinaka fa gasa fedde mo wonda e hoorejo patronat jaltowo o ka holliti wiide o anniya mo secrétaire général o ɓami o wala e sariya o ju'ini hoorejo makko Ibrahim Jawara goto e naroɓe gonduɓe Amadou Diaƴa Sankare
dande secrétaire général ko jogi ko hokkatamo yamirore bantude wote ju'inde hoorejo patronat o won lettre momi neldi yimɓe kumaniɓe landinde wote o so tawi secrétaire général o ko waɗi ko ana e sariya no so wala e sariya ɓe kolliti wiide o wala e sariya ɓe kolliti wiide ɗum wote ju'inde hoorejo patronat o ɗum watte
e wi kanko Mamadou Sinsi Kulibali wala fu wote gaɗɗo ju'inɗo hoorejo fedde noddirtene conseil national du patronat asawernde yimɓele gonɓe ele fedde nde holliti wiide jiidal galngal ngal walano e sariya sidi dañogo goto e naronoɓe gonduɓe e Mamadou Sinsi Kulibali
jiidal keñel gaɗalngal ngal wona hoorejo patronat o yamiri ɗum wadde saabi wala fu talkuru mo o signini noddowo yimɓe wara e jiidal ngal wala fu neɗɗo gonɗo e bureau oɗo nodduɗo yimɓe ɓe wadde jiidal ngal keñe saabi yimɓe gonɓe e bureau o heɓay hawrtude jiidal ngal ngal fa ju'ina hoorejo patronat o wala e sariya
secrétaire général fedde patronat ne ka holliti wiide wote kannoɗo ju'inde hoorejo fedde ne bantama saabi yimɓe kannoɓe wadde wote fa ju'ina hoorejo fedde ne inɗe mumen ana wonno hen fa koyeɗe jetti
ɗum wona hollitindi wiide kamɓe yimɓele mumɓe wonɓe le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe mbi tiɗallaji mawɗi ɓe jogi fa ɓe mata no kabaruji gori le leydi meɗen ndi yimɓele pammino ɓe jaati won koɓe ngala ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ñalawma keeƴanaɗo yimɓele mumɓe wonɓe le leydi meɗen ndi wondi e yambinede ɓamde le noga e ɗiɗi fa yetto le noga e jetti lewru septembre ndu fa keɓen famtade fande keɗɗen Ali Sisi
oɗo sariya ɓamama ila hitande 1953 leydi mali ana waɗa yambere yontere mumɓe ɓe yimɓe ujunaji jeego temed tati e noga e ɗiɗon mumɓe gonɓe nde leydi malini temeɗe jeenayi e capan tati woni hen janggoɓe hitande hikkane ko mum ko hono haala ɓeɗo yimɓe wawi nantinede min tuguiɗo muɗum lewi kanko Moussa Keita hoorejo fedde nantino haalaji mumɓe do leydi malini yimɓe mumɓe ɓe ana wondi tiɗɗalaji mawɗi do leydi malini yimɓe fa hi fu anda hono haala yimɓe mumɓe nantinte mumɓeɓe ana wondi tiɗɗalaji mawɗi fay so won ñawɗo e mabɓe so yeehi dogotoro tawi o wala neɗɗo mbawɗo haltande dogotoro o o woni e makko ana tiiɗi e juuɗe dogotoro o famude haala ana tiiɗi hakkunde makko e dogotoro o nde leydi malinde mangal muɗum fu yimɓe joyon tan woni to mbawɓe nantinde yimɓe haala mumɓe janguinaɓe ɗum ana fanɗi kanko Moussa Keita o holliti wiide golle yimɓe mumɓe ɗo leydi ana tiiɗi sanne jande mumo ɗo leydi mali ndi defu haɗata ɗum saabi so mumɓe fa heewi fu wontum ɓe gala ko golla kabaru mumɓe rewɓe ɗo leydi du ana tiiɗi sanne saabi ko heewi fu a tawa yimɓe ana sama do mabɓe yimɓe mumɓeɓe ana narda hooreɓe leydi mali waɗa ko wawi fu yalla ana faaɓoɓe
nyaw coronavirus wattu jono leleedi meden di holitindi le noga e jeddi lewru septembre jabbe nondu ko yata yimbele dum won sappo be do nyaw wiyama samtini dum en yimbele jago en woni ko nyaw o yeno e mudum en goto fe goto heddaki le hen ana holitide hebbe o do nyaw leleedi meden di yimbele united tom e chapande jattom en jago yom samtanabe yimbele united dum e tem nayo e noga yom heddibe le hembe do yimbele tem dre chapande totan fa kebe den pamte den hono nyaw coronavirus o wuri kedde mamadu samasiku
Bismillah modon e yetore meden acti covid hande e meman hala kuti nyaw covid 19 do jangirde golnobe ko membe gila ko jandeji di darnama batte nyaw coronavirus o gollobe yogabe jangirde kebi tellaji bangal njudiji mabbe e wi mabbe jo en tuuri lokol yogabe holti video batte kali sukabe lokoybe nyobataake nelado amen khalifa goita yiltike le jangnido yogaje keddana ko hebani en do fashitango umar waygalo
le sappo jetti lewru mars jabbi non du lamu ko wonbe le leedi ndi jamerino ciudi ekol di udde hulde fati nyaw coronavirus o heba sembe dum lati sababu so tiidi no golleji ciudi ekol kewdi kedde mo kanko no dutet isa daw wo sud lekol wotum do lami do bomako do
mi kebi hen ti dalaji mo mi non ko no fe yebude jangilonobe sukabe ne watto jangilonobe amen be lebi joyi nyamane mabbe woni amen mi non ko be yebude jangilonobe mi non ko be yebude location ciudi ekol ngai so ekol wala sarabbe jabata warde yobude kals
yogay ciudi ekol di kay kebi dati goddi di jaltini do hen don ko nayiri hokkude jamare de ko be noddirta kurngaji don ko nayiri janginde sukabe do beme ande de kanye fa bad janginobe kebe mo kanko noddirta adama yatara yo jokko directeur le soude ekol wotur do bamako do
nous avons mis on tabere mom yoppitu lati do sababu nildude jande kande wadede sukabe ciudi min golidi e janginobe ko tulat ke sababu e juude beedo janginobe du hedde seeda e wakkati no golle yidi fuddari noni ana heba lebbi sappo e didi joon mi de janga no joon won arande dum wadde janginobe amon be en joddi mo en ana yobbe en mi haanire wala futti dala mo mi kibi bangal mo
wattu joono kambe jeebe tuudi ekol di ngala e jeyal laamu o be mbi laamu tinno faabobe sabi debbe jogi tiidalaji mawdi
kasin sesref kati na jogi ambulance uji didi bangal habo nyaw covid 19 nden ambulance goto tan be jogi non ambulance dido bo ko sesref kulkani lubibe en jottima wattu landol hande gollo jabato docteur Fadji Traoré docteuro nokudo nyawbe covid 19 huncenta hore ele hopital Pongé
Yalla borna de kaski goto do moto taxi ngaydi mi bomata di ana wawi lata di sababu waiti de neddo nyaw covid 19 wana so neddo mo nyaw covid 19 woni mum borne ke kaski moto so neddo goddo bami kaski goto o watti hore mum wajibi nyaw o waiti to mako ko hani wadede ni woni wattu fu soccude kaski o gel hydroalcoolique fada ma borna dem
ajarama docteur Fadji Traoré edido jabuji di dun timminta yewtere meden acti covid hande no bawi sato fuf edade yewtere de do bembal amen facebook madun do viamu bangal numero 37321 nyojon 3 et 4
studio tamani studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sikraben jare nokku no dirtet an songo wattu juno nyawdu won baro koyde wobbe duno dirimo nyaw boyndam hollitaamo wiyete dum matama to an songo to ene goto dum laati sababu joni so be gonde wat ton imadaraji sukabe ko wiyata ujinaji chapande jeegom enay kanyen kan fesser ton be ngala hitande fa yottoyo duubi joni nobe kollitiri wiite sikrab do katten beta hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejjo jamen kawlitindi di do kabaruji fodo ba hebdu dum do beme ande andi tono noddi o do numero viamo mere 37321 21.